olo e mafuta male SBS Samoan.
Utapena fa'ato anga le pulenga le universite o Samoa se fuafuanga wa mao. Mo le fa'awa wina wa onga le fa'anau mai e matutua lo ave lato mata upu. Mo fa'ailonga matu sipasi. Pe a fai o le atapunia onga ile tinu ui se teimio le ao o maiai. Le fa'amai o le coronavirus. Wa amatamea le pulenga le universite o ao mafaya onga fa'apele ufuenga luenga atoa. Ile fa'ala wilo lau tele le lato utapena ngai peo na yai se fa'ata singa fa'ana uma mfaya onga. Manisi le lau tele le tenu na awa ye fa'afufonga. Masila sila ile atapena nga. Wafa'alia le pulesiri le sunga Professor Dr. Alec Ekeroma. Ole ufufuwe fa'a wawa onga le fa'ana uwe fa'onga ifeso ota inga tele vavave po le interneti. Ole a onga mayai lao mamaonta ili fa'onga fua lea. Ele ai se tongi ufeso ota inga tele vavave. Ale company telefoni ole Blue Sky.
E la isim tau po voile ele tivet. A yela on a voile le faka muta fa a voile le welding going am tau po line fa fenka voile le nga t-shirt line. A tonu se se tal no ye fa rumo ole am tatalia. Be ma fai voile le nga fai mo mo le theory online. I se gre fo make the mate. Ian Griffay Lola, you're a practical for you. At least for Lamia, or Sengana, you got like it to meet. Yeah, I told him a fire and five for you, yeah, on and now. For me, is a fiaf. I think I'll go back because food to meet. But I mean, Nayla, or there for a phone, or macro or a memorandum of understanding, my blue sky, if I can mean. If for me, if I see your data, Uma Lava, I'll make them meet you for access, my moodle. Fongele website le university if I see data on winga electronic the mighty like data la le pa for macro ungala na le fainge male mal pro skype se song po ita mighty
se fidinga lo pou le sidi le university wa wale tno le sunga le professor Dr. Alec Ekeroma wa fa ilo se tasi fo ya onga de tono le university de fa la wilo ino tape na ngambo pui pui ngol fa mai. O te tau na sida le pūlenga le universite, e whaapu puu vāia so e whaiaia o onga o le semesta mua mua, o a onga le whanau, ina ia vave o na whaia lato suenga au le ia whero tātu o tenuu e le wha mai. O le talia le pulesili, o le a whono whaia onga e whaataratara no ai le atulanga. O whaidoa le li fomae o loo te yulu le vāinga o tāpenanga o wha mai pipisi, i le mtanga aluenga le soifua maloloina, le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, o le vāiaso na tēnei na toi wha'a māpo poile au unanga le mālō. Le komiti leo tāpenanga mō wha'a lewe wha'a fosei. Le asa ngālulu e fōi le teimi na pipisi ai le wha'a mai misela. Mō le whai ai o tāpenanga uma mō le pui pui o Samoa mai le coronavirus. O stasi o vāinga tā uo o wha'a manino le li fō mai, o tangata malanga uma mai Samoa e mana o mia le whai o nisu e suenga wha'a fō mai au le itoe te liu mai. E te tongi le tangata lava ia ia su e suenga pe a fai o sana malanga tau iate ia lava. Se ia vanga na o se malanga lo o fatupe le malo, po o se faa la ptonga, o na te tongi lea i la tau o lo o fatupeina.
Like, share, ma faali sau fina ngalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.